mwe kubo kubo bensonga Na chevano na chevali batekeza Mwuchimanyi ndi mwena shakwe Yewu kunja nina ya kasisira na yu Anji mugamba anji chukunja waramu Yewe wa uche mwandi aziza Na yeku yuga chumulele ukira Kare mwayole sobu na mtasi Siri wa mwe kanyo mwuchimanyi na mwe Na inyo vaje mwana nyamu Chemuchito uvati mwana sana wali Mwaya saya sana kula mikule Sabi teba angiri achi ya musi Ewa teba angiri ya wanashi kwa nisi Ye mwini nda kusese tukau Emitara wama ya njane njole kira Uoro mjini restura Ama chumbi kute mzi na shio Mwadye chance chance misana kwaka Ewe arune yeso mwani bine rolera
Shadio, baby, we're a shitty car, I know they're rich.